Bana Uganda yonna gye bali basabiddwa okwasiza ku gavumenti mu kulwanyisa obulwadde obwa Mukenenya ng'omukawefube gweriko ow'okulaba ng'ogunaatuukira omwaka gwa 2023 nga Mukenenya yatuuka dda okufuma obufumwa. Kino bwe kijjidde ng'olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okwefumiitiza ku bulwadde obwa Mukenenya nga olunaku luno olukwatibwa lunaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri buli mwaka n'omulanga eri abantu okubalwana obwezizingirire okulaba ng'emisinde Mukenenya kwatambulira gikendeera. Mu mboozi y'akafubo n'abaka ba paalamenti bano basibye abantu okujjumbira okwekebeza bamanyi we bayimiridde mu bulamu bwabwe naddala ebikwata ku bulwadde buno ng'era oyo asangibwa nabwo atandika eddagala ate atabulina ayongere okwekuuma n'okozesa enkola eziriwo okulaba nga Mukenenya bamwewala. Era omubaka omukyalo w'ekitundu ekyewakiso mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Betty Ethel Naluyima ensonga n'azinnyonnyola.
Tulina okujjukira bulungi nnyo kino ensonga ya Mukenenya y'ensonga gye tutajaganya naye bukasera tubeera mu kiseera nga tufumiitirizaamu wa we tutuuse ne wa gye tuvudde na wa gye tulaga mu nsonga y'okulwanyisa akawuka kano akaleeta Mukenenya. Naye bwe tutunuulira mu mbeera bw'eti nga tulaba mu Ministry ya Health ate bangi adde bawawa obuyambi bakendedde ffe kennyini nyini ffe kati obuvunaanyizibwa bwe tulina nti nga tujjukira olunaku olwa Mukenenya World AIDS Day mikwano tuddemu bupya twekuume. Era nja kusaba bannayuganda bannange buli omu yongera okuneyo akadde totya ddwaliro ate okusingira eri bw'abaami nga Kabaka yatugamba nti abaami mubeere mmwe abasaale mukulaba ng'ate mwongera okukuuma abaana baffe abawala kati abaami mufuneyo buli omu akadde wekebere naye mu abakyala mumanyi bulungi jjo okusinga ddala ffe abazaala tolina ngeri gy'ova mu leba waati nga tonnamanya sitafiyo naye naawe ddayo ennaku zino oddemu wekebereko na buli omu yenna yenna mikwano mwekebere.
Omubaka we Magola North mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Honalebo Kuteesa Musherule n'agamba nti wadde gavumenti efubye okulwanyisa Mukenenya naye olutalo lukyali lunene kale n'abantu balina okwasizaako gavumenti okulaba ng'olutalo luno lutuulibwa ku nfeete.
Neebaza Pulezidenti Museveni ne maama olw'emirimu gye bakoze okulaba nti batangaaza obulwadde bwa Mukenenya n'okulaba nti balwana nnyo era balwanye nnyo mu Afrika eno okubeera ekyokulabirako ng'abakulembeze ba Uganda okulwanyisa obulwadde buno. Neebaza Abannayuganda okusingira ddala abantu abali mu byobulamu Ministry of Health tukira ddala kuba VHTs ze benkola nabo ku byalo byaffe okulaba nti batuusa eddagala mu bantu abaliko obulwadde. Naye olunaku luno luba lwakukyayinayo tageti yaffe oba gol okulaba nti 2030 nkitubeere ng'obulwadde obuno tebukyaliwo mu Uganda.
Mu Uganda abantu abali eyo mu kakadde akamu mu 243 be bawangala n'akawuka akaleeta Mukenenya songa mu nsi yonna bali obukadde 40.